ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Angibingelele, ngithokoze ngikwamukele futhi engosini yethu e-fresh. Ngingusibonelo BT Ngema, ongumlomo kaBenedimet we-Christian Networks. Ngakube, uzizwa sengathi zonke impendulo oyibhekile azizi kuwe zibanjiwe. Ukuthi uNkulunkulu akalalele kumbe akanandaba. Yebo namhlanje, uJesu uqobo lwakhe unesifundo kuwe kanye okule ndawo. UJesu wathi kubafundi bakhe, aboqhubeka bethandaza ze bangalahlekelwa yithemba. Washo le ndaba ukuze bakubambe akushoyo. Uthi, kwake kwanomahluleli wayengenandaba noNkulunkulu nokuthi abanye abantu babecabangani naye. Ngakho nakho ukufika kuye umfelokazi ephindelela ethi, kunendoda elokhu iqhubeka yenza okubi kimi, mahluleli ngipha amalungelo ame. Kodwa mahluleli wenqaba ukumsiza lo wesifazane. Ngakho waqhubeka lo wesifazane eyisimbela mbela okwaze kwathi ekugcineni umahluleli wathi, anginandaba noNkulunkulu nokuthi abantu bacabangani, kodwa lo wesifazane uyangibelesela. Uma ngimnika lokho akufunayo uzohlukana nami, uma ngamniki uzoba iphele endlebeni kimi, ngiyoze ngikuliswe yilokho. Iyeke indlela ehlukile emangazayo yokufundisa abafundi bakhe ngethemba. Nokho okwakubuke ngokuthi usebenzisa indaba engenhle ngenhloso yokwenza iphuzu elinamandla. Luka 18:6-7. Yayisithi iNkosi, izwana okushiwo ngumahluleli ongalungile. UNkulunkulu kaye kube zwela yini abakhethiweyo bakhe abakhala kuye imini nobusuku, ababekezelele na? UJesu uzama ukusifundisa khona la ukuthi ngishona la khona izimo zethu zibuka zimelene nathi, simele ngokuphikelela emthandazweni. Qhubeka uthandaze, ungalilahli ithemba. Ekugcineni uNkulunkulu uzokunika okucelayo, uzokusiza maduze.
Ukuyithola devotion e-fresh suku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067-706-0077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi izwi eli-fresh.